jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Jambo Ali sakraɓe keɗiɓe, bisimilla moɗon e wattu kabaruji e studio tamani. Homo latoto hoorejo keso fédération ballon leydi Mali, jawabu muɗum heɓete hannde e ley batu kabaru wote fima futtu kamɓe datoɓe yo tato. Weltere ley yawara duu ɗati Bamako heɓi yontere, wattu mo yogaɓe na jetta oɗo golle o, woɓɓe na metta e ɓeɗo kiɗato ɓeɗo fuf e ley journal meɗen. Dansa suruma tagi hono fuf laati ɗiɗo boomi kasankoɓe, tama iɗi gondi majjude batte no guruɗen jonina. Danko Moussa Malli Sissoko halni en. Ɗi gondi sembe kabaruji amen hannde alkamsade noga e jeeno liru août hitande 2019. Mamadi Keita to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Samasiko. Le leruji seeɗan tan wote subagol hoorejo fédération ballon leydi Mali fuɗɗan ga Bamako ga. Yimɓe tato goni dartoɓe oɗo place président fima foot, ɓeɗo fuf koliti e ley heƴoji mabɓe wiide eɓe jiɗi dewrintinde kinniɓe kabaru ballon e yirwinde ɗum championnat ligue 1. Keɗeɗan Hamadou Hamma Mayga e dow fasitango Ousmane Diko.
So o watanama kanko candidat Sala Baby o ɓami aadi waltide ɓalalɗe jogata kabaruji fima foot. Ɓeydi andu monsieur Baby holli le heeƴo mum ngo korsa ana heedane ɓeydangol doole ligue ngaji région ɗi so hokkudeɓe bureau. E wi makko golleji ɗi ana kaani naatorade fa ballon Mali yuɓɓo. Agir pour bâtir, ɗum woni daranade se golla, yo ɗum woni haala kanko candidat Mamoudou Touré lollirɗo Bavier. E wi makko non duuɓi kewɗi caggal tiiɗala ka ana hani fuɗɗitirede dewrintinal e waltide ɓala jogala fima foot ley laaɓal kabaruji muɗum. Hono no kirɗuɗo makko monsieur Touré du ɓami aadi hokkude bureau région ngaji fima foot ɗi bureau ngaji. Alassane Souleymane noon holliti kala wonda kesum kesaku fawarde e tiɓɓaraku ɗo woni convergence innovation et performance woni ko suuɓi. E wi makko noon golleji ɗi fuu ana kaani moɓadade heedi nafaka ballon Mali tan. Ɓeydi hen du o wi o waɗan golleji hono joƴinde conseil national des sages le ballon Mali fawarde e ƴewtade sariyaji fima footi ɗi. E micintinɗo le Mali ɗo fédération walano duuɓi ɗiɗi hikka battetiɗal ngoodu kaka. Comité kay bonnat ɗum konor o FIFA joƴƴi nino ɗum fa heɓana jogala ballon Mali. E wi honjotoɓe hewɓe nan oɗo wote ana horsi fa sanne fa tiɗala ka timma.
Président fédération moɓowo yimɓe, ɗum woni ko ɗum woni yila malinkoɓe hewɓe. Ɓe kolliti wiide wawde moɓɓude yimɓe latanto hoorejo keso sababu huncande hoore telaji gondi e kabaru ballon leydi Mali. Keɗɗanna ko heɓani en Ibrahima Haran Diallo dow facitango Ousmane Diko.
O baasi bonnani sukaɓe Mali fa sannen. Mbiɗo yiɗi o timma le wote président keso o kanɗo du latade nototoɗo himmeji sukaɓe Mali fuu so belto. So wari no yiɗani ka ana wela kam saabe ballon men tampi. So président heɓama ardotoɗo ballon meɗen ɗum ana wela kam sanne. Baasi ana hani selde fa Mali yara yeeso. Malinkoɓe fuu ittida gattida. Mono fuɗu anda président o tan wawa ƴettude yo moɓadade tan jogui sembe.
Oɗon mbawi nowtorade bembal WhatsApp ɓeydorade faamu kabaruji leydi Mali e heeƴoji studio tamani. Numéro o woni 77 01 58 01. Premier ministre o fuɗɗan beetaku o dawol balɗe nayyi ley région Kay. Boubou Cissé fangan ngalluje Kolokani, Djidjeni, Djema e Kagne Nioro. Fodde makko yottade to Kay toon. Arɗo gouvernement o yahandun Kenyeba, Baflabe e Kita. E ley ñalaɗe ɗe o watta toon premier ministre o yidan e jamare gonde dow ɗattol ngol. Yalla eɓe tottodiral hakkillaji dow kabaru muɗum. Bangal weltere le yawara dow ɗati Bamako, dawruɗo ana wara yontere wonande lamukoɓe leydi ndi weli sanne yimɓe yoga ka ana wodi ɗum mettaɓe bangal muɗum. Keɗɗanna ko heɓani en Mariam Kamba Keita dow fasitango Ousmane Diko.
Même si ça
fois so welali wobbe ana wela kam mi e horka sabe mi dawi hande 8h njaltum mi torraki fey e do laawi di ka ya dedi ka ana newi se laawi kebinano mani ana moji so heba ka du ko wodi ko ana feewi mi taykiti ke yawara ana yaafi tiidalla fu wala ndo men na bantugo jande l'école fa yewena nafamu wattu jande de joni o torra fu wala limitaji joytan yurmi tagal mayo ka mi yottima yontere hannden torra fuu min ngala dow laawi ɗi arande yottade luumo ngo ana tinno saabi laawol ngol ana sukki kasaraji ɗi ana kewno le yawara noon dow laawi ɗiɗi ɗi ka fuu tiiɗal ana e majji kasaraji ɗi ana keewi laawol ngol tan so tawi yongol gotol ana heƴa yaarugol
e wi Mali météo du nder nokkuji kewɗi leydi Mali ndi toɓoji timman wattu lewru octobre tawene nder nokkuji yoga ɓaleri leydi ndi ndemoɓe hewɓe na metta batte famɗugol ndiyam kammu keɗanna ko heɓani en hawa berte du fajtango Ousmane Dikko e mi hoora
tumbutu sigasu fa ƴaɓɓarade segu se remoɓe yogaɓe kolliti ndungu o ana moƴƴi heedi yogaɓe ka wona noon wordi ley paale yogaji noon ndungu o ana yaadiri remoɓe du kolliti paale yogaji heedi ɓaleri muɗum ka ndungu o wona ko samti keɗoɗenɓe
hivernage à la date d'aujourd'hui
eɗen mbawi wiide ndungu fuɗɗiri no wooɗiri feesa o jokkodira hikka fuɗɗo ndungu ti isanne kammo jokkodira miɗe miila ndungu hikka o laatatako ko yimɓe milanata ɗum no toɓo worri ni miɗe miila wiide ndemal gasay
san
e wi gollirde météo mali noon ndiyan deggi ɗam ɗam ila puɗɗoɗo ndungu o fawarde hannde ana foori e wi muɗum paale ɗo yooro woodi tekitaɗe ɗe yo heedi ɓaleeri batte wayde toɓo Moussa Traoré darani ɗo kabaru ndungu le mali météo on ko sefi keɗoɗen ɗum
mi tekkitike kam o wona jokkodirowo saballiki fuɗɗoji ndungu le kuje yoga miɗe miila heltugo ndungu yahi fa lewru octobre sawana hirnange les région kay ka ko sahal leydi ndi tiɗalla fuu wala e hen
fay ko ɗum woodi ko noon mali météo ana gikkani lobbum e ley kedde ndungu o hokki taƴirallu paale hono ɗo ɗo yooro ngo woodi heedi ɓaleri leydi meɗen aɗa mbawi hoɓɓide toɓoji ko warata bawɗi ɗu wartide nema e leydi mum
o jarama sane Ousmane Dikko e Fatou Bata Badi e mbiyan bangal fa hande kabaruji amen ɗi jimi e bumi kewɗi nangodi to kasankoɓe tun wakkati joni on ne wi kumaniɓe finatawaɓe bumi mabɓe ɗi na wondi majjude ko ɗum sawbini ɗum ko woni fanda tawal ngal ko hani gollede yalla e ngal huncana hoore keɗɗanna ko heɓani en Moussa Malle Sissoko caggal ko warti iwde to kaytun dow fajtango Ousmane Dikko e mi hoora
heedi kasankoɓe bomi dansa soroma taguenadu jondon goni bometeɗi wattu juldeji na yambereji fa beltina yimɓe e wiye Adama Issa Sako andanɗo finatawa bomi ɗi tawɗen bomi ɗi ana paabo yuɓɓinde kawral neɗɗaku hakkude jañeli
ko wiyata soroma yo bomi worɓe nokku logo sabusiri ana famɗi yimɓele guure logo gomaɓe ɗum joni tawene dansa o andano fewi goɗɗo foof ɗum na wawi womde ɗiɗo bomi ɗi so worɓe so rewɓe bomi goɗɗina toon e misalu hono jondo na gondi majjude seeɗa seeɗa
ɗum ɗo wonde noon ɓe darani ɓe finatawa kolliti bomi yogaji ka ana pindina hakkillo saabe yo wattu yambereji tan ɗi gaɗete eɗi ceerta honono yimɓe hoore muɗen gorrini Adama Issa Sako wonko sefi hen keɗoɗen ɗum
numu folo yo bomi ɓurɗi foof yirwude saabi ana e majji ko wiyete jali folo e garanke folo yo bomi ɗi gatte e ley yambereji saabi sowona e ley wattu dewgal ma lamburu ɗiɗo bomi wayluɓeɓe bomataki
majjugol ɗiɗo bomi ana tongui e dow kasankore e hoore mum kurta ɗum hannden ɗo gonɗen ɗo pati majju
wona tan bomi kasankoɓe gondi majjude ka yo ɓuuri foof ɗemgal ngal ngal ɗo ɗemgal ne wondi majjude seeɗa seeɗa so ɗemgal ne wala tan tawal ngal wala nden o kala ko wiyete nanomo laɗo ani lambe kala ko woni nesuji ɗi majjan tawal ngal kasankoɓe ne wondi majjude seeɗa seeɗa ɓe anda wini wona do bembal ande hono facebook ɗum wawata wurtinede ka yo ɓuuri foof ɗemgal ngal haale no ɗum fanɗiri foof ngal haale fayso ele karotte e ko nande muɗum
hannden yogaɓe daraniɓe finatawa heedi toon ana gondi endude fa keddoro finatawa mum e wi honjotoɓe yogaɓe noon heddorade fa warde e wadde fa woɓɓe anda heedi sukaɓe waroɓe ko tawɗen ko ana tiiɗi hannden sa yi no adunare ndu wondi e sokodirde ni
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
so en gaadi e journal région ngaji amen ɗi to koro toon lonjitiɓe gonnoɓe nder classe uji Burkina garti ñande talatare nogay e jeɗɗi lewru août ɓeɗo ɓe eɓe mbara temedde ɗiɗo yimɓe bisimama ley jangguinirde Siaka Dama nde koro e wi mabɓe burkinankoɓeɓe dardiɓe yooɓe jalta classe uji ɗi saabi jangge jandiji ɗi puɗɗan fay ɓoyata tokku cala tonno cogu kilo ge itigaje beedike hakunde dum wadi hakunde go'o e nogo e joyi leer out hitande 2019 kilo o wonno temedere e chapandi tati ngabbi fa temedere e chap temedere e debbe sappo e wi julabe be yo batte famdugul adadu mudum de do tigaje ne nandeme jati tun ka fecer mudum fu to sikaso e nyono iwrata to katiton nyande talatare noga e jeddi leer out sukabe chrétien mbé puddi kawtal mabbe le jangnirde numorila sisli modo o woni mi fomdana fay gollande leedi am yo sukabe hakunde duubi joy e sappo e joy fana mudun e wi landinibe ngalbe yo dewral hakune be do sukabe nyande aljumarande woni ko galdo kawtal timata dum dun timinta kabaruji amen hande ka fa hande yewtere na yeso